Abolekile amazulu phezu kwami, phezu kwami inethile imvula phezu kwami, oh phezu kwami. Abolekile
Peace, love.